was a beat twins.
What's a beat twins?
Like a captain again. Hey, captain.
O fela aya beleng o tsiya kae tore ka se patisa ka se pela se fela ka mafuko o fela ampeja o fela aya beleng o tsiya kae tore ka se patisa ka se pela se fela ka mafuko o fela ampeja
awa masine wana ka kare khale wana kare we bone dani na awa masine wana ka kare khale wana kare we bone dani na wana we bone dani na
Motu yo na kitso tsa sengwana ke go di tshitse mara wa pala ka ra bana ba ka ke sammala
Voltea.